Ladies and gentlemen, it is the Northwestern end of yes, we back again. Deni chika chaku, ukwensuwa kutala shinga uchanga nitikwilu. Tia chino, delivery neputosa kumukanda nkunda. Ichihini kuleta punchline muchilunda. Vicious flow, hela namweka na kuunda. Kai kakafuru na inyengu mwishanga jimbunda. Unda, kanda mukanteni ni kupanda. Fine besi ya mima awards mukasenda. Mukwimba, mukwenda, enu mushidi andenda. Rap na ikasa kui kosi wakasenda. Chakani chakasi u maintaining the top slot. Always on top uneka mashika kakoti. Kuunkenga kenga kwe jima nesoti. Na ipopuli ejima wenu ini shoti. Waoka chakwikie hapo wa machakili. Mwatu liangachiri fani besa uchikili. Kweza kudami kuwana na kola kikili. Wena tumba kolola mibasi ya likili.
Akingi ngomba walifucho mama, hey. Mama. Ya mutu mwa wanda minana litulu. Yetu tuweza tuwa fwale wana sale wasulu. Mwaringi vyeka mwari hake mukalu. Mabazi ami kuefwa wakuzalu kazalu. Yami chikolo chaku Northwest. Kivwika hitakuli ya mifesti. Kala wakuli veta hama chesti. Vino vikungo vya kumwaka I can't rest. Mwuri ya miveka wa jiminamo. Veka vaneza wanangu wanemo. Mwazanga wende shinangu rapemo. Mangana mwifwenga ngweno ungomba na tesamo. Variambile ngangu wawo tuwa kwatu wa tete. Tuwa chawale ikunyi tuwa jota jitete. Varie nyeka wapenda pele gete. Foko ya kamanomo kungu putu kakangute. What if it?
Go on the boy, you want 47 the lily go keep on, she don't. Twa, twa. Mubongo mathematical, no need of calculator. But if you want to get a car and a calculator, okay, the pedo between two non shilapana. One of us care for Marapa, one several Ruankana. The fear me, Mugemo, no, we must swim. Ingena solo, Mokawa, Kankawa, Kupema. Aikona kumpala kanya kutunya mbale. Ami mbawa na kukila nekiwa mbale. Boka beat no bebe mamu mfolo. I'm the king kwetu namba wangitia kila olo. Ne wama shoko no be Adam Sony mushala. Tumarapatu wabiko ne tuta ila kukishala. IFS inakulinga kuhipusha na maso. Tela hivyo vya na kutuma na kunshi maso. Jobu jila kutanwa muma cypher. Mama mufutisha tumarapatu wa madaipa.
If we rap so ya vitamin, rap ndo tolo, ulizwa njako. If we langu kuleze kwa mabazi, asuma yangu kuye mangeti ya mabanzi. Tupio pio mumve sana manyazi, ocho chinyanja sepa muyachi wa manejazi. Mahumbu kama swikile nuwanike, wahete so wose nangu mifwavike. Gumikanike kozi mwatu amepengekeza keo na kahunga levo kweka mungu zombo ke. Wamimwembwele sa wose nenu mwembwe. Wakula jimbo lange chingombwa mulembwe. Ifwa rapi sopeta izi nyibwipwi. Hakiko muna kwifwa kula nyeleza wabwipwi. Yote litoli mulu vale ngalila. Kunguke ukila mahina kungwalila. Njia kuchikumi shinokose. Luvale ngwalu zundu langwa tambula balose.
Yes, owe haka ochifo. Ajuu tapo FD, tapo E Kung Fu. Next feature msaifa na nkashila maka DJ. Nakulingi sanga mama chaze hama saifa wa VJ. Amtani kurapa na kuvalembeshe kangu wa jengu. Tala kwa shakaweka, certificate ya rapu. Hato marisora yami, kufa kufesi. Kachila loko tia kumanyi kami. Ex madamu yami, dream lento wa yabi lulu. Murembi nivale tondela hamu ni kesi muli madalu. Guna mashila hamu na mafansha oba na kuwevwa. After verse ya yami, bosa na waraba bitu malweza. Tisimu nangu fote nga matamba kango shungu mele chukumako. Mwalingi na mamu pamisha hiyo mukarika jashika kumako. Mamsushu la guys alo hinduke numa nika mapai. Maroto nga chukuma kungwenda musaifa tala masau kambai. Yo, watamba wale fimu ila kukuma sari nginafu. Alo, guna bashini kemi ya kumu sani karefu. Timu 444. Brr.
Young Steve is in the bed. Aye, aye, listen. Tigo click click hide mba yetu yenga nai. Kuiza kuikala kumyuti wena mweni na unai. Was born for this pop ye kala mudami. Kushagula panidi mkwenu kuhira udi kwa mbudami. Ami mkwenu nisha himu nubion diri bea. Hine kala na saizu kusoni ndanga bea. Boko ya mina biti magine nti solja dila bea. Nidi karapa kadishi tura sona hela chikwela. No time to waste a twisty mungu shiku isti. Na kuiza chakta manu wankongola tiristi. Big up sekuti mafanzi mwangusha haristi.
50. And at the corner, in but to put up a gifty. Dropping up the name with the cost of the quad dish and the ham in the choco feel at the welcome back. Check along a water DD message. You could be my funny soul. Shakumba D.
Guys, guys, up like a head fan. Let's go, Okay, my Senegal, the young and Jeffy Sunkali, when the fuck of the car, if you want to do the Kuma Suri, Mofira, Meka, and Galaxy, the Mabilu, what you cost of Yanga, the Khan, the Monica, the Borokan, the Toroka, the Ramuka, and you cost soon in a very pity that Pakistan, but better than even the Mahale, the Tennis, who you will pump, but the LS is so, plus Ani Luli, Pida, so, Shapu Akiso, Gasta Akiso, Yama, come here, Badinga, and if you did up, but I'm a freaking one, miss. But I'm a dang, come on home, Bonnie Gold. Pomokipaina kumana banya mani pirida. One of the greatest thing to the beat. And never choose, and never wish, and never wash, and never cheese, and never beat. I'm getting the border, and never beat. Panadolo, what did you tweet? It's 10-4, I'm messy, I'm come for a last. Gangsta, Vessi, what in the pasta?
Now that skill is suffering, like the Nchi Weli give up. Zambina lembi kwati kana kami hama rap. I'm na kenga day peace when a kenga violence. Siya kuwachi ne chukanga, a kenga wanyi peace. Nekana mana wanyi mutu nengoba wa munene. Nanukanga netu shine na hili. Kamwi uli desa na makasa kaka kaka ya kuwila. Samsoni na hili kenga hololi city pila. Next time umu cypher. Chinga kuula bakwi kamweta kwe kibigi mouse leji ula. Nafuma nga musaifa niji senda peso. Na wanshimbala inyi nika kuketula katemino. Tala musaifa nika fapumu mbunda. Nike nui hip hop batu mina twanyi kanda. Katifu akanoa kuda mikata kupuku puku. Na muka madesi nguku ila tezaku. Chifuku shina kwinkiba waketele mupipi. China mbaka chitie wakata misha isitu.
The rap kuluwa PM to the best boy. Ay, cute na malaini, ausena vali manaini. One plus, wengile mokali naini. Kwaya no marapu wanwenga madivaini. Marapa milambo ngwa tuwama na shwaini. Oku ngwa fuma kose ngwa bashika soso. Nomba na boso, toa kuingirika haso. Ungeshi wa usuku moso momi sozo. No ready kadi hano rifarina wiso. Wito shivahi lenga mupambo na siso. Ano hip hop nguna imi chisa jimo. Olazo ninge tupa kiwaha kasido. Rap kulu wa masiri za sindingo. Wasaina cheki wani pini no mazero. Rap identity mungu mwina kubipo. No generation ya zene kama hero. Yetu wavano na muka wa mwishingano. Kulu
Kobe body. The heavyweight fire fire penny kwati ni ne master fire hati valemba kwi nishini mukwaya na nomba kuma shozi dide wachita require valachita apply itaba wachita acquire mavika heavyweight musaifa na mapepa awasemu na vana so mapindeva shempa lubilo buche buche nekafemba shivushe na mufula mafisha mani vale nunka fioluche isaifa top 3 na ineva kampenda tetenda vechise na lipo kampenga telelo na tampa sopa tadi ukuntendwa inesemu na matzi ansa mitapendwa ubukali nanguni tunka tumfa kuma buzz ubukali teku ilumba tushila ma fans ate you think you rich kariba tupa mazari nemfumu ninebo muno akumpia na tapaji. Northwest team unapunga tirapo chishinto chengirile tipping gang wawo shimbo. Kuseha chapu ilenga hamifumbo. Kachakuna tunungila nge tuje tambo. He connected us nge makebo. With the power in us we are able to make the province stable. Musically we can end the tribal. Tuvete noha mtwe wa mbambo. Na kwecha kuliveta hapambo. Nge na unity na tutunga limbo. Na kula mataha chuma nge tumasambo. Mukutaka misa makolapo. Muyachi na ukatuka nge nguwa ozombo. Yotu tumapifu na chizinto. Kufutu sa michima nge kero nema na mwimbo.
Mayala ya mayala Home the fair
Lunda boy.
Ifuamba Malati lunda bi.
Images come to me na koelo ni shine luka mafuna mako. Wana shikuli kiso chine di ayaka kutama mchima na manishi chaka impeno wa makaka mutito kilaka. Dina nka kutame ni chini mkusa waka kata takichi. Kamu kalumu kanki nka nenda mwana wako swa kuyaka. Lofi westeni yami, nanda wanenu yami. Tinya mnenu mnunga dami. Manche fake manche paka mwana kana kusa ukana. Son of B, chimo nine iti. Chine kalaka na kalaka. Baso pwenu na nami muke mimo luke chine kalami. Muka la matako kuchuma chami. Muka timba taneka dao temwa. Chawana chini di nachuma mwana nanena hema nanachuma. Nini fundishi mchikongula. Kwela mwilu kinenu na gula. Hey, DJ kekanyishi titalishishi nemunafuli mulwenu mujile meshi neluka nami mubapatilanga makanganye kuluka chinyekanangani nandwafuma masanga jabe umali jabe nwapumbafu nwapumbafu.
The Rap Daddy
Max Daddy
if I were it. That's deliberate ili mwazundula kangatwe kumuhaka na watumbi. Mwafware itaki cloud makumbi pupulu pupulu. Fasa tumuhake msaifa na flow ya uhulu. Matonda kulisawi sana ni ze numbayo we NRC. Mawi neyo wako na NRC. Rap na ya mikweka mulinge deliver. Same as eating shima na lisuri pete liver. Mafaha bifuwa maso tufula fuya. Kufawa mafawa kuwa tutu fuda fuli. Kwa kutula tulia kaya kakaya tatuhia. Tala kuwata wata mulata ulate muhia. Amehuka mushanga sela. Ouhuka iwe muranga mbela. Crown cause inewo nchiri ndei sunga. Mama bow me welo wa mama wa msungwa. We're done. If I write it,
download it from westsidemusicblog.net.
Mabanga fresh music.